da wo iyo sharaf debad ya la tahay ondu iyo badan lay adoti danayna iyo da wo iyo sharaf debad ya la tahay ondu iyo badan lay
dodiyo alleele dabuta dille dahay wa hadal daweyno aniga way deeqay dodiyo alleele dabuta dille wa hadal daweyno aniga way deeqay adon ma lahayn diin qofadu ku soo dayo adon ma lahayn diin qofadu ku soo dayo dawbiyo dadnimadiyo dana haw bashike dawbiyo dadnimadiyo dana haw bashike inta aad dowleedkiyo kambalkaysu daaqdaan ee duug wadaagtaan waa laga dambeeya haddu dool na soo galo isku ka yaddiraya dudul na soo galo isku ka yadiraya diintiyo sidiidana waan ku daaliila nabad diintiyo sidiidana waan ku daaliila nabad
kabutadi leda addu hadal ku ka tagay ida bixtaano wo wanku dul maraye adoni dar dar wari addu hadal ku ka tagay ida bixtaano wo Sigan chala ya debati gasoho Didmiyo wahidara ya kadari
Inkaston da da daba dumar ko gochailay dair ba dhexdeenana anandumin kareenine inkaston da da daba dumar ko gochailay dair ba dhexdeena anandumin kareenine wayo neno dabar ku dekho miyane wayo neno dabar ku dekho miyane ana debe nasehde hage dila tagisa wayo neno dabar ku dekho miyane ana debe sehde hage dil tagisa